Kiulizo sasa, kwani wewe unatakanga msichana anakaa aje?
Nataka msichana kanono siep. Upande ya nyuma, yani hakuna siep, hips imetokelea. Aya, hapo ginene. Hapo nyuma ama sitting osmosis as atmospheric pressure. The air condition, the breathing. The breather. The system, you system yenye mesikilia breather. Ya mnyambo lazimi kwe kubwa.
My God.
Hey! Man!